najimsafi.com
Puri 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 Puri
It's the kids, baby.
Utihama Sura ya baba sila mgongo
Utihama
Majita ndo napakia mkongo
Utihama
Welo mefinyongo kwa udongo
Utihama
Papa angafu ya mbombo
Utihama
Buri 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 buri
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 Utihama
Taza vipuri ntaza na nyumba
Hama
Nakinua mgongo nimpe mafao
Hama
Nakiyama kwao nimpe makao
Hama
Najwa likiza mando wa niya
Utihama 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 Utihama
Dambi kitu gani moto ni moja Marage ya soya moto ni moja Wanangu kitani ndoto ni moja Warembo na mengi siwe na moja Mapenzi na wengi ongeza moja
Aya.
I'm a rasta man chuma mboga
Aya.
Achana na uwa kula maboga
uh-huh.
Mwache Paula leteni mama Sishiki simu ya baby kwa baby mama
Mama
Kwake na amia kwangu na hama
Hama
Natawala kichina kimoja chama
Chama
Swala si swala swala ni nyama
Nyama
Simba mkubwa kuliko chama
hey.
Ayo maji ya chumvi joni kazana
Naibuka mdipo zani nimezama Umu kwenye matope siwezi kwama
Utihama 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 Utihama
Kujeni watatu chaf moja They call me man them tough moja Masau we sabunije kimoja Ya watoto waikeshi mzemi na hoja Niteni malaika aliye cute
malaika.
Nyuma ni poshi ni mwite queen. Maua ni rozi kanda ya ziwa Nicole Jobedi nazidiwa
Na nyama ni nyingi Tanzania imebarikiwa Uliza mapopo pesa chafi na fakamiwa Kushoto kulia ni upande gani utakaliwa Unauliza dorime leo hapa mpaka utapaliwa Kupari na we mama leo kuparamiwa
Ndogo kubwa XXL Loki Loki please don't tell
Utihama 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 Utihama